yautere sukaɓe mali fo
humpitinde jaabuji lugaji ɗi dunke en jandeji gaɗi ley mali iwde nayyi yettade sappo jetti janvier hitande 2022 wonno fanda ngalɗo kawrital immade oɗo projet o juƴinde sifaji keesi classe uji yalla huncande hoore ekkintigol sukaɓe e kañe jokkolɓe en ɓe nata e l'école e ley leyɗe jeegom gonɗo ley fedde lolirde fondation kawrital banggal hirnage runde afrique sukaɓe hakkunde duuɓi jetti e sappo e joyyi nuhun sidi ɓe yo yuɓino golleji leydi ndi banggal gollirde hirnange e wuddu runde afrique dow lugaji jandeji rokar mali keɗɗanna ko hanni laali tangara
min gaɗino noddali fa kawrital waɗa projet joƴƴinayi dow kabaru jande e notade noddali ɗi won sariyaji joƴƴinaɗi ko natto e ley kabaru jande e leydi meɗen ga e kañe fedde fondation karata e ley ɗiɗo leyɗeje jeegom ɗe won tiɗalla goduɗo won sukaɓe ɓe nata e jande won sukaɓe ɗum jokkuɓe jande dow sababu ji kewɗi ɗum ne min ɓami anni e gollirde dow sukaɓe ɓe natay e jande e kañe sukaɓe jokkuɓe jande min dar heƴoji dow gollirde jande sukaɓe nde min gollira ɗum min ɓamiringol lawol kesum
to ɓuram toon emu def hitande 2022 gaɗama e ley deƴere ko warata temeɗen jo immotoɓe ɓe jande franciré arabe ane ɓeɗo ko ɓaɗi capanɗe joyyi ley temedere surbaɓe kinnike emu o e ley centre ngaji jeegom e wi décap o fof waɗama e ley taɓagol ji holtaɗi ɗi o ɓeydi wiide durno nambara foof waɗaka maggal paɗe gonɗamɓe tum ɓeyde durno darke e darɗe mabɓe ndenagu nokkuji ɗi to kay toon sukaɓe lekkoye jeeneyo tottama kaki jangnirɗi e talki sedantagal jaggal daɗodiral wattu jandeji ɗi ñande alande woni ko ngalɗo kawrital waɗa e wi landidiɓeɓe fanda muɗum yo hokkude ɓeɗo sukaɓe lekkoye yakawere hinnade jandeji no fewiri club jci kay landini ngalɗo kawrital ɗum ɗo timminta yewtere meɗen sukaɓe lollirde tous les enfants du mali yo en ji yontere warore
Cavario Antelec.